This is a prayer for blessing food. Karakia mō te kai. E te atua. Whakapāinga ēnei kai. Hei oranga mō o mātou tinana. Whangaia hoki o mātou wairua. Ki te taro o te ora. Ko ihu karaiti, tō mātou āriki, āke, 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 āmine. Lord God, bless this food for the goodness of our bodies, feeding our spiritual needs also with the bread of life, Jesus Christ our Lord, forever and ever. Amen.